nilikuwa kama aliyekufa ningali hai, nilikuwa kama aliyekufa ningali hai. Kumbe kesho yangu aijuaye Mungu, kumbe hatima yangu anayo Mungu. Kumbe kesho yangu aijuaye Mungu, kumbe hatima yangu anayo Mungu. Pale ulikonitoa nitakushukuru,
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 nitakushukuru.
Bwana unanipenda,
nitakushukuru,
nitakushukuru,
nitakushukuru.
Mungu niliokoa,
nitakushukuru,
nitakushukuru,
nitakushukuru.
Umezuia mauti,
nitakushukuru.
Nisinimeze,
nitakushukuru.
Si kwa matendo yangu,
nitakushukuru.
Ni kwa neema zako,
nitakushukuru.
Pale ulikonitoa, nitakushukuru.
Pale